Hlaba ndi kwenzeni na Isizungu sihlala nga Mna ndi kwenu kuhlala nawe And now you're far away My heart is just longing for you Nixesha nangoku alifu Mna ndi kwenu kuhlala nawe And now you're far away
Thank you.